usawa basesimeni lakhona buyivuthela imoto ngejubane lihle. Ithi sasholoza fu nakho usuyithelefoni leyinkungu eyikhasa phansi. Ebesulokhu incaka kancane kuzo, kodwa ungaboni lutho phambili. Lokho kuyinto ethusa nayo. Angikubingelele, phinde kwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibono Pithi Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kuneyikhathi empilweni lakhona imizwa yenhliziyo yethu isimboza njengefu lenkungu. Mhlawumbe kube nento eyenzekile ehlasimulisayo. Bese usizi lwayo lukwengame ngangokuthi kuze kungenzeki lutho empilweni. Kumbe kwenzeka into emnandi kakhulu uze ugxume kweqe empilweni ungabe usabona lutho olunye. Imizwa yenhliziyo inomthelela onamandla kuthina. Sonke sinomqondo, umuzwa wokukhetha nemizwa yenhliziyo. Kodwa kwesinye isikhathi ngokuhle noma okubi, imizwa yenhliziyo yethu ivese imuke nathi sikhohlwe konke okunye. Kungihlaba umxwele ukuthi izwi likaNkulunkulu iBhayibheli linakho konke elingakusho ngokosuku nalunye ongemizwa yenhliziyo yethu. Umshumayeli 3 verse 4. Kunesikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka. Isikhathi sokulila nesikhathi sokusina. Noma ngabe kusekukhaleni, ekuhlekeni, noma ngabe kusosizini olujulile kumbe ekugideni ngenjabulo, imizwa yenhliziyo yethu ingasengama. Isimboze enkungwini eyenza kube nzima ukubona phambili. Futhi kulezo yikhathi zokuqina kwemizwa yenhliziyo yethu, sidinga ukwehlisa ijubane kancane, sithandaze, sibe noNkulunkulu, ngoba uma uqhubeka ushosholoza ngejubane elifanayo, ungagcina uphetha uba sosizini olunzima. Yebo, zikhona iyikhathi empilweni zakho kokubili, ukukhala nokuhleka. Kwezinye iyinsuku siyithola sisotweni olujulile losizi, kwezinye siyagida ngenjabulo. Kodwa hlala ukhumbula ukuthi inkosi yakho ihlalise esihlaleni sobukhosi. Ungayivumeli imizwa yenhliziyo yakhe kulawule. Ilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angicela ukuyiphinda 067-706-0077.